shani
shani
e tsetse ka pula
pula
le gona kwa pula
pula
le aka mathaka
taka
ri tshoba mateka
them one and go down, let none, the Yolanda and the one called Wanda.